Ke rata le amela mo mosweng ya rona vegetarianism, the noble way of living. Ka jeno ke tlo le phegela morogo ka bogobe. Re shebe ka eng? Ka chakalaka le vegan wors. Okay, ke tla qala ka le bontsha ke tlo be ke sa eng. Ingredients tsa rena. Okay. Ke u bogobe, brand ya teng ke Ace Maize Meal. Ya tholahala mo di supermarket. Relatela ka letswanyana. Relatela le ka chakalaka. Kore chakalaka e la le ditamati, dikerot, di green pepper, le dinawa. And then vegan wors. Ke ye vegan wors. Fries vegan wors. Ya tholahala le yona mo di supermarket. And then morogo. Like spinach, then the mafura, metsi a bogobe, harta le ka bogobe. Kwa bogobe re tla tsela plus or minus cup A1. Kwa cup A1 e tla feeda batho ba two ba pedi. Metsi a belang, setse a bedile metsi a. Ebe re fuduwa, re fuduwe. E tshela gape hanyane. E se ka ba motogo, ebe motogo o tiileng. Tshware pizza house sentle o sacha. House of food tsa o fuduwa o bona gore bogobe ga se bo kopane le metsi. O ka kwala pizza hao he. Ebele. Latlela ka morogo. Letswanyana ka sekgowa ba re a pinch of salt. Ga sa mandre metse morogo le bogobe re tla tshela mafuranyana mo paneng for vegan wors. Vegan wors. Chakalaka o ka e ja e bata o ka e futhumatse e botsitse. Mana ke tla e futhumatse, ke tla e futhumatsa gona mo paneng e ga ke feditse ka vegan wors. Re shebe bogobe ba rona. Botla gantle, botla gantle. Bogobe se botla botswa, re tla bofa metsotsonyana e lekaneng le 10 minutes nyana. Re tla gotlha re sa nka breaking nyana. Se le khotlile dijetsa bona se ebutswa ni khamnate wa bona goroso ya gona kee selukile nte clients mo pitseng before HR. Jatsa pedi ke tshwe ke tlala le spinach le sona sabele la utlwa mogogo metsi a haso fela nte ke futhumatse chakalaka yaka Not. So if I fell on the zinyana, say what you say. Spinach. Kwa wana bukhobe, tumugokho. Ya jewa mona khagolo mo Afrika Borwa. Chakalaka, ba tsaka ta chakalaka khagolo. Le boros, e maela ke vegan boros. Le tla utla vegan boros mo atjwa. Di botsi tsano. Ke nako ya go tshola. E ke lapile. Se ke tlo tshola no. Kano bukhobe mogogo le chakalaka le vegan wors o jamnat go se amege tla bona na gape mona mo vegetarianism the noble way of living the salahand.
Visit www.suprememastertv.com/VEG.